Radio Pulpit, 657 AM.
Ke dumedisa bamamedi kaofela ba radio pulpit, lebitso le maatla le pholosa la morena Jesu Kriste. Le dumedisa ke morutima sengi mo mosong wa ka jeno, a re lebelele lefoko la Modimo mo 1 Peter chapter 5 verse 7. Yone e balega ka tsele, latlhelang matshwenyego otlhe a lona mo go one, gonne lo tlamelwa ke one. Morena a tlhonofatse palo ya lefoko la gae, mme a anointe lefoko la gae Modimo a thuse bo botlhe ka signs and wonders, a le confirme in Jesus' name, amen. Mamedi a retega ke rata re lebelela kganke e ya gore ke ngwadile mo ka sekgwaere, what to do with life's cares, se re ka se dirang ka matshwenyego a bophelo. Ke setlhao se ke rata gore se lebelela mo re badileng mo teng mo. Bebele re bontsha mo ka taba ya go latlhela matshwenyego kwa Modimong, le gore ra goreng fa le re cast means confess your anxieties and profess your faith that God is able to solve all your problems. Ho ya ka lefoko la Modimo fa le more Modimo khona go go rwalla. Jesu o tlile o rwele sefapano, o rwele Golgotha, o rwele matshwenyego, o rwele malwetse, o rwele matlhoko a rona otlhe, dibi tsa rona, past and present and future, dipateletso tso tsotlhe tse ho ya ka lefoko la Modimo, the whole of the anxiety to our Father. Di nihele mo Modimo, di fe Modimo mo matsogong a hae ka tumelo, ka go bolela. Call on them, bitsa Modimo. As for me, David, as for me, I shall call upon the Lord and the Lord will save me. Give it to him. Come to me all, Jesu bolela bjalo, ba le imelwang. That labor will give you rest. Rest in him. Pumula mo go yena. Kang ere balang ka tsheno ke a matshwenyego re Modimo. Wa itse rena le matshwenyego, gona le matlhotlapelo mo lefatsheng mo re phela mo teng. And re rerela gore dipelo tsa rona, o ka re Modimo a ka re thusa gore kang e ama dipelo tsa rona, tse di utlweng botlhoko, re latlhegetswe ke metswalle ka baka la bolwetse fela bjalo. Lefoko la Modimo le tlhalosa le re taba ye ya go latlhela matshwenyego ke taba ye e bonagalang o kare e tlwaelegile, familiar but neglected, taba ya go casta matshwenyego a rona, o latlhela matshwenyego a rona ko Modimong. Matsatsi a re a isa kwa bathong, go bolelwa le ka bo scientist, le bona ba re ba paletswe, di-doctor di paletswe. But the Bible today e re tlisa mo Modimong wa sa palelweng, Modimo ya omnipotent, Modimo ya maatla a otlhe. All authority, Jesu, are in heaven and on earth has been given to me. And o re fa le maatla and the authority over all evil spirits, over the problem. There is a reason here. They are rich. Some text dina le di ka bo le khumo ka mohare le tlotlo. Re lebelle taba ya John 3 verse 16 ya le rato la Modimo, the sacrifice, setlhabelo, the only sacrifice, the reconciliation through the blood of Jesus, the restoration of the blessings and the authority. E tlisang ke le rato la Modimo le Jesu Kriste. Modimo a re bontshitseng tsona ka Jesu Kriste se fapaneng gore le ko in the desert, bana ba Modimo bane ba lebella noga ene pehile ke moshe mo koteng fale ha ba lumile ke dinoga mme ba fola. And Bibele re bolela gape ka John 14 verse 27 gore gona le moteng moya o halalang ha o le teng kona o tlang gore gomotsa o tlo dula le rona, o tlo ba ka mohare ga rona ka dinako tso tsotlho, ka sekabe wa re tlogela. Gona le verse ke ena e reng tsotlhe di sebeletsa molemong wa ba ba ratang Modimo ba beditsweng according to his purpose. Purpose ya Modimo ke e mo letsatsi la kajeno ya gore latlhela matshwenyego ga o a otlhe, o seka ithwalela ona body ya gao keke ya kgona. A text for the troubled believers. Lefatshe le tshwenyegileng ka tseno, mesebetsi e tlhokagala, go lwadiwa, go wetsa di-vaccine le dilo mam. Latlhela, bring all your problems mo Modimong wa o tlhodileng, wa tlhabisang letsatsi, wa sa tlholeng ke selo. You are in this verse lo ena mo letsatsing la ka jeno. Cast all bua le ma di problem tsa how di problem ka tseno ke a lelaela ke le latlhela ko modimong gore le ska tlhole bua ka lebitso la Jesu ke le bia mo matsogong a modimo lentso la modimo le tlhalosa le re modimo o tla o a itse he's able gore a tle tla khona go solvela tsona ba bangwe re na le di-insurance re lebeletse di-insurance policies re lebeletse di-credit card gore di tla re solvela matshwenyego but lentso la modimo le tlhalosa tsatsi la ka tseno gore a re latlheleng mo modimong o a re itse Jesu o bolela mantswe a mo John 10 verse 3 a dinku tsa gae o a di itse di utlwa leina la gae ebile di mosala morago o di sa mafulong a matalana fa Jesus and the individual re bona Sakeo hane ha bala ko Luke chapter 19 are the Christ the Messiah is here today go tla go fa pholoso go restore go fa maatla go fa power go etsa gore obe o be ya khonang ka Kriste ya o natlafatsang Paul are can do all things through Christ who give me strength re bona the woman wa tleng morena Jesu a akanya pelong ya gae Matthew chapter 9 verse 22-22 a akanya mo pelong ya gae you know dilo ga di caster go tswa pelong ya gao modimo o kgona go sebetsa because the spirit of the Lord God is a spirit o bereka fela go tswa moyeng wa gao. Now look at Matthew chapter 19 verse 13 to verse 15. Jesu na be aba na matsogo aba restore to the power ye ineng ile teng mo bona from the creation aba blessa Jesu fela bialo. Today be blessed bana ba ha ba be blessed mo gotlhe mo dilotso tsotlhe tsa ba di tshwara empowered to succeed mo dilotso tsotlhe tsa ba di etsang even those who were demon possessed ba bala Matthew chapter 17 verse 14 to verse 18 iri Jesu a khalimela memoya he rebuked the spirit we rebuke all the spirits tsa di go tshwenyang tsa di tshwenyang we rebuke all sickness and disease meaning wa ha ka lebitso morena Jesu gore Jesu o tentsa tshela ka tseno gore a tla o tle go tlo go rwalla matshwenyego a gao come to me all who labor Jesu o bolela bjalo gore ke le tla fumanela memoya ya lona phumulo Jesus in this verse casting all care upon him he cared for you no one understands this like Jesus but ke rata gore tsa tsela ka tsene Jesu o rwele matshwenyego o rwele matlhoko a gao o rwele matlhomolo a gao a otlhe a lona sefapanong dumela mo go wena o a latlhele mo ga ena bua le ona a bue ka molomo faith is released by faith ke arabela modimo ka lebitso la morena Jesu we cast all his anxieties matshwenyo hai le malwetse le di problem tso tso tletsana le ntsona go wena modimo ya mmatla otlhe re bua bophelo le ntse la hao le re o rwele malwetse le makwa a rona wa lona sefapano re fodisitswe ka dintho tsa hao restore modimo aka to health everything modimo aka in the name of Jesus we receive it in Jesus name amen.
If you need prayer please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
Get in touch with the truth, the light and the life. 657 AM.